say the pillow ya me. Got you away, I low naga das me lo. Got you away, I low naga lungile. Hey man, I say give me a makeba. In the bayo sandol, I say the pillow ya me. Got you away, I low naga das me lo. Got you away, I low naga lungile. Who call the fish? I saw where my tote. Namanga see ya for a chani. Usizo suti ayu wo ayu we. Ifeli ngondi sule. Kukoni fiche ya fawe matoteni. Na mangasi ya foranchani. Usizo suti ayu wo ayu we. Ifeli ngondi sule. Ayikho indlela emhlabeni engibusisa njengale emfaneni nekhumbi vele ihambe kancane kube ngathi ngaba yimi umshayeli yengifika ngikhwishize laphaya nasekhaya ngikhwishize nakanje nkotize nkotize wemamela lapha ngikhishelwe nanoshelini yabona sengilele esifubeni lapho-ke ngeke usanisinta ikhanda zoley'nkanyezi imizwe dijimbenisa yafona umzali imi ophekaya ngizingeni ngisemjonweni phakathi komhlane nembeleko shiqe emashidi noma sengifunga ngithi ngiyayeka le nto noma sengikhuzwa kuthiwa wayihambile ndlela futhi mangikhuzwa ila ngiphikelela khona futhi ma ngikhuzwa ingathi ila ngithunywa khona hawuyeye
Selfigile usuku olukhulu sifakiwe nemali yokuzo ngikhuzaya ngibe ngisezwe imthwala isuka esobhokweni
vele ngithi outfit check handbag check nails check lipstick check figure check unqa check hygiene check everything check how yeah yeah Ngathiwa le ntombi ayihloniphi, ngathiwa le ntombi igangi, ngathiwa le ntombi ayinasimelo, ngathiwa le ntombi